Nerdwop.com.
It's Marcia, the rhythm.
From my life.
Let's go.
Nachoke mugeto ndakulila kumuti. Nimbo makaseti kunalibe masiti. Pata from the morning kujambila kugeri. Break time kujamisa my baby. Dolo wankavala eva star. Whiskey ba muhuta kayuza eva shah.
Nalibe masaa uzande. Fafande de yoka tinka malizila mwezi. Pano tikusara kamandeli. Danyo every morning kusaka ya pamwezi. Udilole ndi wale. Musaku pimbe kuwala kwanga, mundi siya ndi waleko. Musazimite kuwala kwanga.
Madalizo bahandede. Jiri momo kuhibata moro, mavaidi ndi denpade. Jiri momo kuhibata fire, bad energy. Awe, awe, send it far away. Bad energy, awe, awe,
yeah, you know.
Send it far away.
Music splash iba MPC lulu magrila grila. From kuyenda pansi ona mpaka takula gamira. I think big money in ali boxa ndi nefana nkagamira. Haso ndi magagamira. Sha. Bane ghetto imatifila akila. Dreamo ndi pata shot atakila. Madalitso chuluka ngati mienda katapila. Meneti machitila mana top shot atila. Amakai kila. Tika wapempa amatalikila. Madalitso akutaikila. Akuko kampando kufupi akuyandikila.
Madalitso bahandede. Jiri momo kuhibata moro. Mavaidi ndi denpade. Jiri momo kuhibata fire. Bad energy. Awe awe. Send it far away. Bad energy. Awe awe. Send it far away.
Madalitso pa 4 times 2 times 20 plus 40 divide by 2 ndipo ndele mfana ngati siwe size ya 2 nati okay tiona the boys ya 2 nango tolokela ngati mbava sutsaipula ngati ndava jaji yangu mavaso atafika kafa life yanga samadziwa kuti kukubwela patu. Anyway, sina pita za kale. Pano pa mwendila chito pemba koti ya kale. Inendewe magai akufuna awale. Kwazi zao mapepi akufuna amale. Chome ndi kafuna ndi peace ndi mane. Mulungwana ndi patanzelu. Moyo, chito, njale, nyumba, mbasha, skill. Peace ndi mane.
Madalitso bahandede.
One, two, let's go.
Jiri momo kuhibata moro. Mavaidi ndi denpade.